Nota de diabetes. E um programa da Associação Nacional de Defesa de Diabéticos sobre doença que chamado diabetes. Nesse programa, ina bata papiado de assuntos sobre diabetes para poder conhecer o que é diabetes, maneira de prevenir ou de evitar essa doença, de seus principais riscos, suma também maneira como pode fazer seguimento de seu tratamento. Esse programa na bata sai toda semana na rádios comunitárias de Noterra. E um programa produzido para NARC, que é rede de rádios com televisões comunitárias, com apoiado para a Cooperação Portuguesa e para o Instituto Camões.
Doença no ser humano, na lei de vida, ninguém capura tudo. Mas prefere ainda para...
Conchal Minama, ano andi com o ninho ao sucar, do ano diabetes. Ano andi, se está vendo, ano andi diabetes. A media dero chudinya undir diro biciro ya ji sukar wa he banduma da he tawa on watu anyamani ayarani nyawu sukar biirengu diabetes wonawnare nde sellara nawnare boyonde he bandubani adama nawnare nde kala ko tenko nde mech nde watta firina he non kala nde rabara ko nawnare nde ganduda takkat he der banduma da he kala ko doldinta nyamdu ndu non nyamarandu fuyna dum heder bandu heta nafara wiltinta ala ko sottinta heder bandu he ko nyawu dum ganduda ko nyawu bongu sitawede ngo nyawnda ka du addat lora mauka heder bandu tagado sitawede jomo hildi ma yawani tinde di wonde he de nawnare han si yahani kalaru di cuudi nyawndiri ha hum periyo sukkar ono wonri he bandu mudum e tawa on wattu jom yahannin han nyamta yarsa hirambe lawol gorol jondi wawi non wadde humpiro bandu mudum do ngo nyawu sukkar ko nyawngu ganduda si tawede nyawnda ka darana ka han adda cadele heder gire meden he addana jombundam boje mudum de kala de bawara liggade ko keldi he bandu he de bada ligge majje de balla cellal bandu maade do di wawi ma addande jonde he koyde maada he laabi kewdi en jiyat goddo koyde mudum de di taja ta ko bone nyaw sukkar he bandu mudum me heder leydi meden he do do gine bisaw do en gala lekki kende kaboro ki ngu nyaw sukkar en gala kala ki lekki bangante ki nyaw sukkar be reki insulina heder leydi meden he de kewbe non di chogli jargol ki do lekki finde do nawnare kono de ala he leydi he chukale meden de he sukabe be do kala di du'a laarede fi mabbe teske be dare hoko hono hen sukkar o worri he balli mabbe he ha be bawa teskade be darobe changila be bawa faggade ko yeddi ha ndudo faggudu walirobe ta sangilat de do nawnare walla si jom on jogo yimande han tawande ari han de lorara buy goyri ragol nyamgol sukkar buy he lamdam buy nyande yo dum don kala di walli jom on kala wakkilo di yarsa diyam buy dum on kala walla buy hoko hen buri hitude ko ganda hirambe hono hen sukkaro wonri he bandu maada he jaha biciro yaro cuudi nyawndiri do jaha non ko yaawi tawa a tongaaki tawa a boynaani dum ta a fadaani hay hunde jaha hiranyo bakkiloda he nyalande worere jaha biciro ya hore maada dara sukkaro hono hen worri he jiyam maada he tesko den buy don bursa en nawde adaade en kildaade ha keben nawnaare nde de darano den kabagol nde dum don atawat faida ta lawima le kikendei ala heder leydi meden he en gala kala ki do lekki kittuki kaboroki o do sukkar heder jiyam meden te non kala si wodo yi han atawat di seri di wodi silaji tari ngu nyawu sukkar sila folo o ko he cukalon he sukabe be do ko yawi di dua okede ki do lekki bere ki insulina nyande yo jom yara sila dimmo o ko sukaabe he mawbe bursa duumaade he muudum sila tabbo o non ko rewbe be dalani raw jiidagol dum woni rewbe jibinobe be si jom on so wiima di wondi he de do nawnaare ha di waawi addanoyde bobo ke boyreedo cadeele he lora cellal di hitti buy wona seeda sukaabe meden be he cukaale de he der gondam mabbe he be tesko be bakkilo tawa be kebani jondero koyngal ta naunare nder tiidaande nde maunaani haa jom o heɓoya jonde, sabu na si heɓi jonde nde ha waawoyraada ɗoyde taƴegol koyngal. Bakkiloɗa jaha tuusur hira yo, no bimiro ɓaawo ni biciroyaaji jam maaɗa ɗam dara sukkar o, ganda hoko hen woni ko hulɓini ko lorara hen nguuɗo nyawu, ganda hono hen mbaawaraangu darrude, ganda hono hen mbaawara warrude he nder gurdam maaɗa e ta a heɓaani ɗum, e si taweede kala heɓi ɗum han hono hen mbaawara nyawdorde. Ko hulɓini buyi he nde ɗo nawnaare ko nawnaare he mawɓe he, ɗum woni nawnaare siilaare ɗimmere nde, nde ɗi hulɓini buyi wonaa seeɗa, sabu na he mayre duuɓi ɗi ɗi adda nde, duuɓi ɗi no jaarara yo ana waawi heɓde ngu nyawu sukkara. He o siilaa ɗimmo kala si taweede he leñol maaɗa he ononi njogii o sukkar he ƴiiƴam muuɗon he, onon nganndi layat goodaaɗo yo heɓan nden ɗon nawnaare, sabu na ɗi he ƴiiƴam leñol he. Jom on kala mawna buyi haa ɓanndu ndu tedda pit, ɗum ɗon kala ɗi adda nde nawnaare. Si jom kala faggaraako ko yeɗɗi han, nyaamaraa siilaaji nyaamireeɗi ceersuɗi taa wonaa ndi nyammi wooriri ran, jom on ɗi waawi dewde jillindira piiji kenndeeji wattida nyaama, nyaama haako, nyaama maaro he gawri, nyaama ko ƴakitte, nyaama ɓoccooɗe, nyaama liɗɗi, nyaama teewu. Si taweede ɗiɗo piiw jom on nyaamaraaɗi han, ɗi waawi addunde nde ɗo nawnaare nde heɓa doole he ɓanndu he. Tenson towɗo o kala on ɗon kala ɗi waawi addude nde nawnaare, sabu na ko kañen laawndara. Nyaamgol lamɗam buyi he sukkar buyi he waawde yarde ndiyam buyi, ɗon on kala ɗi adda nde ɗo nyawnaare. Ɗi woodi noon kala ɗe ɗo maaɗe ɗe jomtinara he ɓanndu muuɗum he, ma walla yi'a ɗe he goɗɗo, ɗi waawi soɓaade wonde ma yo jom wondi he ngu nyawu sukkar, itti he sikke he cukaale he haa he sukaaɓe he. Ɗum woni ɗe ɗo jom en ɗomɗere tuusur taa ɗi ɗomɗaa, si ko cukayel han diccoro balɗe buyi, tinere kala wonde ma jom tuusurɗo woni yo taa ɗi naari ɓanndu ndu ɗi tappi. Jom on kala ɓanndu ndu ɗi waawi yaraade taa ɗi haso jom ɗi yoomara, nyannde wo ɗi yoomara, ɗum ɗon kala ko maande nde ngannduɗaa ana waawi sikiraade nyawu sukkar he jom. Dicce ɗe kala tawa ko wattu yo wattu a immoro jahaa taarorde taƴaa dufol, ɗon on kala ko maande wonde. Turre buyi ɓanndu ndu kala ɗaasa ndu ɗarla ni, jom on kala ɗi foofirsa kara hanta foofaali ɗi ɗi cukkondiri, si ɗum ɗon wa'i noon kala coɓoɗaa jom on ɗi wondi e nde ɗo nawnaare sukkar. Si taweede kala yi'i suka kecco nawnaama haa nawnaare nde waydaama han, coɓoɗaa wonde ma jom on ɗi waawi wondude he nde nawnaare sukkar he nder ƴiiƴam muuɗum me. Ɗiɗo ɗi limtumi ɗo ɗi, si a yi'iɗi ran he goɗɗo soɓo, jom waɗa kisan yahara suudu nyawndirndu ro wiccoroya ƴiiƴam muuɗum ɗan, waɗa feere daro nyawndo. Wassalam.
Bom joriya wisamba fiansa nadiska.
Nota de diabetes. E programa da Associação Nacional de Defesa de Diabéticos sobre doença chamado diabetes.
Bom joriya wisamba.
Nesse programa, ina bata papiado de assuntos sobre diabetes, papudi kunsi que é diabetes, maneira de prevenir ou de evitar essa doença. Disse principal riscos, suma também maneira como pude fazer seguimento desse tratamento. Esse programa na bata sai toda semana na rádios comunitárias de Notera. E programa produzido para NARC, que rede de rádios com televisões comunitárias, com apoiado para a Cooperação Portuguesa e para o Instituto Camões.
Doença no ser humano, na lei de vida, ninguém capura tudo. Mas prefere ainda para...